Hey Tom, Kakuma the Dub, Uganda, Africa. You know what it is? Africa's bleeding. South Sudan crisis, yes. Is like too serious. And I mean what I say, cause I'm too serious. My mama got shot, my papa got shot, my sisters, my brothers, all got shot. Music's all I got and this is my last shot. Food ni nadra, kukula ni lazima. Malazi sina, nalala kwa mchanga. Somali, Sudan, turudi Rwanda. Ethiopia, Congo, Burundi, Blanda. Guns, bombs, rape, murder. Body bag, wana tu drag car, nakada. Zero witness, tulishikwa na makam koda. Bila ngazi tunapanda, Kanyari mbego tulipanda. Pointy, black and wet, si water ni mapanda. Refugees welcome, open the borders. Bado mkitengeneza wall, tutaruka.
Misuko-suko karam, nikicheki kwa gita. Mola tusaidie,
Caesar na cry still. Malnutrition, kids daily wanna die meals. Napo si mwisho, kids daily wanna die still. Hatupewi kazi na si wote tuko na dying skills. Refugees, kwa hizo studio tuna die deals. 20 years later na bado tuna stay kwa kambi. Back home bado politician anatoa kitambi. Last time ni check kumadase ilikuwa ni dhambi. Hashtag Somali, hashtag South Sudan, hashtag Burundi, hashtag Congo, hashtag Ethiopia, hashtag South Africa. Bado kuna venya nasikia kuna xenophobia. Amani, amani, kila msi anadai peace. Amani, amani, kila msi anadai akidai peace. We want peace, but the only peace tunapata hii area ni zile vitu za kushuka nywele.
Yani vita na nja, misuko-suko karam, nikicheki kwa gita. Mola tusaidie, yani vita na nja, misuko-suko karam, nikicheki kwa gita.
Can you see us? Can you see me? Can you see her? Can you see him? On your TV, he see movie, but this shit movie. Bruh, CNN, BBC, Al Jazeera, CCTV. Mbona mnatuwatch na CCTV? United Nations, poverty na war, CCV. I wanna go home, I wanna go home, I wanna go home, this place ain't cool, yo. I wanna go home, I wanna go home, I wanna go home, you don't know what I go through, bro.
Hey! Misuko-suko karam, nikicheki kwa gita. Mola tusaidie, mola tusaidie. Yani nivita na nja, misuko-suko karam, nikicheki kwa gita. Mola tusaidie, mola tusaidie.
20 years in the refugee camp, it's not a crisis anymore, bruh. Africa's bleeding.